ngikhumbula umama, ngikhumbula uthando lwasekhaya. Oh, emakhaya
SK,
inhliziyo yami isekhaya. Ashikhaya nezibusiso, umama wathi hamba kahle mntanami, ungakhohlwa lapho uphuma khona. Ezitaladini ngiyaza, kodwa inhliziyo iyakhala, ngibona izibani zedolobha, kodwa ngibona ukuthula. Ngikhumbula umsindo wezinkukhu ekuseni uvuka ilanga, ngikhumbula amazika gogo ethi thandaza ungapheli amandla.
Ngikhumbule ekhaya
lapho uthando lungapheli,
ngikhumbule ekhaya
lapho bengibiza ngegama lami. Izinyembezi zami ziyawa uma ngicabanga ngomama, ngiyathandaza ebusuku ngithi Nkosi ngibuyisele khona. Ibuye le khaya, ibuye